Hoga
and the bear.
Company yangu kinama bwana.
Take five, take now. Five now.
Twende kindama mwanangu mzoa mekwaju. Puliza baba, umo sana tu, sherehe.